mafia. Yeah.
Mkubwa Mungu, mkubwa mkubwa. Mkubwa Mungu, mkubwa mkubwa. Mkubwa Mungu, mkubwa mkubwa.
Tani na pita popote na peta deliver ni Mungu.
Mungu,
nicho na chonga kidume na pita na baki majungu.
Mungu,
akili ni nywele za pangu ni lasi za kwao ni dongo.
Mungu,
kipaji ni nacho uwezo ni nao wanafunga milango.
Wanafunga milango.
Nipe lamani tupige michongo, kama zamani tuwache uongo. Nipe nikupe magepu sizibe kisogo sinipe tuweke vipango. Game do hi, life do hi, trust in God one day you'll be. Weka bidi, kuwa mti, I swear in God one day you'll be.
Mkubwa Mungu, mkubwa mkubwa. 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 Mkubwa Mungu, mkubwa mkubwa.
Uhai kanipa yeye since day one. Maisha kanipa yeye since day one. Akili kanipa yeye since day one. Nguvu kanipa yeye since day one. So stop snitch snitch. Bona life too easy. Work hard, pay hard, have fun wheeze. So mkubwa fella, wala mkubwa hela. Kubwa ni moja, mwenye love siyo hila. Nyondo weka kando, mikobo weka kando. Ishi na mimi, ishi na wewe, maisha yawe gado. Zima beef, yeah, yeah. Zima chuki, let the love, yeah. Cheka na nyam, cheka na nyam, cheka na nyam. Mafia.
Mkubwa Mungu, mkubwa mkubwa. 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 Mkubwa Mungu, mkubwa mkubwa.
Maisha ni haya na shida ni hizi, kwa nini unakunja? Epuka uongo, epuka majungu, njia ni moja. Tupa uchawi, tupa hilizi, Mungu mmoja. Usikate tamaa, amini ya kwamba Mungu atakuja. Shida ni kote I told you, jaa ni kote I told you. Kuja jasho figa ibada heshima itakuja I told you. Nguvu katupa, akili katupa, chakula katupa, na maji katupa, upendo katupa, amani katupa, umoja katupa, uwezo katupa.
Gala hip hop, hip hop, hip hop, hip hop.